ne tama kori kori rotora me kota faki kue koru aia ia kamana mai rai o atua he tapu tuku inga taku taku no te rire o te rangi ia he mai te rangi ia uru tonga he rangi ngā toro he rangi haruru haruru irunga rirara miri miri a te tuarara romi romi a te hopera whakamae ne tianga kūwhara karara pakahi hiko ka papa whai tiri taka taka tūmai he tohu hoki rā te nana o nui nā wehi e ongea